Yeah. Nataka mget hii message very clear. Judge yuko near, ready kuapia. Hiyo ni ukweli na Biblia inatuambia. Sikia, this is Kingdom Music.
In a Caribbean. Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent.
Wewe roho ngumu mekataa kuokoka, lakini kwa mamanzi we namba moja. Vibe zako ni wagwan tena za waroga, lakini watakupleka hile bolia soka. No kisota bro we watakutoroka. So bro we unafaa kuokoka, kwa mamanzi we unafaa kuondoka. Na devil
utakuwa memkonka.
Buda pia mbona mpango wakando jamani, ujaridhika lali unabibi nyumbani. Hitabia kunyemelea mademu taani, usipo badilika utaibika hadharani. Kombe siyasa na wanawake ndio nataka, but vita make life uses kama taka. Ngoja siku ya mwisho kijibu mashtaka. Utawatafuta lakini
utawapata.
So go down and make a confession. Colony's name do receive salvation. Na by the way
achana na mpango wa kando.
Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent.
Pasi na address immorality, the key thing damaging the society. Siwezi lie, juni life ya hii industry. Gospel intertwine kwenye hii chemistry. Don't take it lightly, I'm speaking wisely. Mademo amejiset juu ya popularity. Mani na pia fame, baka niko ashamed. Na siyo kuproblem, juu hii si blame game. Kuwa tipsy man, kungaramini man. Elti bend over, game over man. Ini time ya gospel take over man. Ndiyo maana nime call my Jehovah.
Siku ya kiyama, aha, inakaribia, aha. Kujo kikimbia, aha, kamwe hatulia.
Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent, siku ya kiyama inakaribia. Repent, haiko mbali yani iko very near. Repent, mimi nimesha kuambia. Repent.
Mwenye sikio asikie, wokovu ashikilie, ndo mwishowe asilie, binguni tuingie.